കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. wixataa majjii 28/2019 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir yeroo biyya isaanii keessatti mormiin gaggeeffamaa jirutti ofii isaanii qaataarii fi masri daawwataa jiru jedhamee jira. mootota irraa keessa tokko.
hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa waliin marii gaggeessaniiru oduu booda gabaasa qabna. Itiyoophiyaa gama kibba aanaa Amaaroo keessatti qonnaan bultoonni lama ajjeefamuun gabaafameera. Oduu keessatti itti deebina. Qophiilee torbanii kataan ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda itti fufu. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. guutummaa oduu addunyaa gara namootti deebina.
kan ofiin taayitaa pirezidaantummaa ce'umsaa Venezuelaatti of muudan hoogganaan garee mormituu biyyattii Juan Guaidoo waraana biyyattii gama isaanii taa'achuuf jecha hoggansa biyyattii duraanii Nikolaas Maaduroo irraas fageessuuf jecha torban kana keessa hiriira lama waamanii jiru. tokkoffaa roobi dhufu kana oduu kanaan akka ibsametti aduu waareetti uummanni sa'a 2:00 hiriira nagaa bahee akka waraanni biyyattii gara uummataa goru gaafatu waamicha godhan Guaidoon. 2:00 immoo akka deeggartoonni isaanii guutummaa biyyattii keessa jiraniif guutummaa addunyaarra jiran marti hiriira bahuudhaan akka guyyaan filannoo labsamu kagamtaan Awurooppaa waa'ee beellama filannoo dubbate waliin wal simatu deeggarsa kennaniif gaafatanii jiru. kana malees Guaidoon loltoota dimokiraasummaa deeggaraniif mootummaa Maaduroo mormaniif akka dhiifamni yookaan immoo maariin godhamuuf labsanii jiru. gama biraatiin immoo pirezidaant Nikolaas Maaduroo kaleessa iddoowwan meeshaalee raashiyaan hojjetamaniin shaakalli waraanaa gaggeeffamutti argamuudhaan akka raayyaan biyyattii gama isaanii jirutti dubbatanii jiru. mootummaan Saawudii ka sadaasa 2017 irraa jalqabee hidhamanii turan sheek Mohaammed Alaamuddii gallakkisuu isaa kaleessa beeksisee jira. waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaas oduu kana mirkaneessee jira. bulchiisa naannoo kibbaa aanaa Amaaroo keessatti loltoonni adda bilisummaa Oromootiin qonnaan bultoonni lama ajjeesaman tokko immoo madeessame jedhu jiraattonni naannoo sana. bulchaan aanaa Amaaroo waan mootummaan tarkaanfii fudhataa jiruuf waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti galuuf ka jedhame gowwoomsaadha jedhu. ayyuzureen adda bilisummaa Oromoo Bodaawud Ibsaa immoo haleellaa geggeeffamee jedhamu kanaaf ragaa yookaan odeeffannoo harkaan qabu jedhanii dubbatanii jiran. gabaasaa Yoonaataan Zebriyoos jaallannetu dhiyeessa.
dilbata kaleessaa haleellaa banameen qonnaan bultoonni lama ganda Amaaroo jedhamu keessatti loon ofii eegaatu jiranii ajjeefaman jedhu jiraattonni naannoo. qonnaan bulaa kabiraan immoo harki isaanii rasaasaan haleelame madaa'u dubbatu. waraannaa baa'u mooraa seenaa jira ka jedhame soba ka jedhan jiraattonni naannoo. waan haaraa argine hin qabnu ammayyuu haleellaan nurratti gaggeeffamaa jira jedhu. raayyaan ittisaa sakattaa gochuu erga jalqabee as nagaan jiraachuu jalqabee ka jedhan jiraattonni naannoo. abbootiin gadaa ega waamicha godhanii boodayyuu haleellaan itti fufee jira jedhu. waggaa 2 dura kan cufame daandiin aanaa Amaaroo diillaa hawaasaa fi Finfinnee waliin wal argus hidhattoota baa'uun cufamuu dubbatu. uummanni aanaa kun sabxiqqaaleedha jedhamuudhaan mootummaan naannoo federaalaa irraa iddoon kan kennamneef ta'uuf moggaatti baafamne jedhaniiru jiraattonni naannoo. qeerraa kanneen godaanan qaami isaanii kan irraa hir'ate danuu ta'us dubbatu. itti aanaan bulchaa aanaa Amaaroo obbo Tafarraan akka jedhanitti hidhattoonni abaa'oo mooraa galaa jiran inni jedhu mootummaan tarkaanfii fudhachuu waan jalqabee fi mallattiin gowwomsaadha jedhan. rakkoo kanarra deddeebi'ee gabaasnus mootummaan naannoos ta'e federaalaa ilaalcha nu kennaa hin jiru jedhu.
ፌደራላ
ፊ ናኖኒ ረኮ ጅሩ ኡልፋታ ተኡሳ ኑበነ ሁምነ ሂደቴቱ ገሬን ዱፌ ሀሌሌ በአ ጀደኒሩ ማዲጋሊ ዮካንዲ ነግዴ አናሰና ቆናረት ከንርከቴ ዮተው ገንዴን ኩደኒ ኦል ወጎቲ ደርባን ለማ ፎጂ ቆና እንጀልቀምኔ ጀደኒ ኡመን በላፊሳት ለሙዱበቱ ዳንዲን ዋንጩፈሜ ተከሱመስ ረቆ ነገኛ ጉዳን ዋንጅሩፍ ባንኪን ኢትዮጵያለ ደሜ አማሮፊ ማለቀከህን ኤርጊን ዱበታን ሀሌላ ሀጋማት ገገፈመን ዳበቶታ መንቲፍ ከን ሞቱማ ደበለቴ ገንዲላ ማጉቱማት ከበርበዳ የተውፊ ለሚ ወንብየቲ ኩመ ድግደሚ ቶኮታ ታአኒ መናፍቀዮፊ ራጎዳኑ ሳኒ ቡልቻን ከታአን ቆናን ቡልቶኒ ቶርባተሚ ሰደት አጄፈመኒ ዲብቶኮፍ ኩዳፉር ቃማ ህርኡ ተኡዱበት ቢልቢላ ሀርከሳኒ ረቲ ከናን አርገደ ጀደው ዱገባሳን ከኛ ዱረታን አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ሀሌላ ገገፈመ ጀደመ ረቲ ኦዴፈኖ ሂንቀቡ ጀቹሳኒ ገባሴር
እንተ ምትለው መረጃ ለከም ማን እንደሚሰጠ ማላከም በዚህ ላይ ወረቀ ምንም አስተያየት ይሰጣል
ኦዴፈኖ አትጀቱ ህምበኩ እኛ አከከናሲ ከነስ ዋንም በነፍ ከነረቲ ያደሲ ከኑ እንደንደው ጀደኒሩ ደርቤስ ደርቤ ሁምኖቲ ሞቱማ ረቲ ዱካሲ አከበና ማጅሩ ካን ኢብሰን አጃጃን ኩማ ጌታቾ ረኮ ኩን ኢትፉፉሳ ዱበቱ ጀደ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሳ ሐዋሳ ራ ኤርጌ
ሱዳን ከሰት የሮሞር ምን ፈረሞቱን ማገገ ሰሙን ይትፉፈ ጅሩ ከነት ፕሬዝዳንትን ቢየቲ ኦመር አሰን አልበሽር ቃታሪ መስሪዳ ወተን ይጅረን ሞቱማ ሳኒ ጭምሰቹ ዳፍ ደገልሰ ቢዮ ተከነራ አርገቹፍ ጫራቂ ጎዳን ጅሩት እንጠልቶን ኤግባቲ ቶኮ ጫላፍ ሞርሚን ሱዳን ከሰት ገገ ሰሚአስ ሲያላማታቲቭ ገረ መስሪት ከኒመለን ፕሬዝዳንት በሽር ዋይ ህሪሪቸ ቢየሳኒ ከሰት ገገ ሰማጅሩ ካይሮ ተናዱበተን ሞርሚ አረብ ስፕሪንግ ከበራ ኩመለማፍ ኩለ ቶኮ ቢዮ ተራባ ከሰት ከይ አከሱ ዳፍ ከንገገ ፈሙጀረን ይጅረን ሞርሚን ሱዳን ከሳ ባቲ ሙደ ከሰገን ንጀልቀብስ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ማሪን ሚሴንሶ ተመነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ገገ ሰሜ ወሊገልቴ ባጀት ደላ ዳንጋ ሜክሲኮ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲ ኢጃርሲሱ ሳንደንዴ ሲሱ ረጋሲ ሲሱ ዳፍጨራንጅሩ ዲበራ አርከሸን ተመቆፋከተይ ደከኒ ሳንዱበተን ሆዱና ማፍቀምኑ ከኑ
ከነገ ፈታጅት ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ሆገኑን ሞቱማ ፌደራላ ሃለ የሮረት ጅራቶ ተመጋላ ድሬዳዋ ወሊን መሪገገ ሰኒጅራን ጎርሳን ሙምቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኦቦ ተፈራ ደርበው ኦቦ መለስ ዓለም ወልተጂ ገገ ሰኒን ጅራቶን ጋፊ ሳንቀበን ካሱዳን ወሊገልቴ ረጋሙ ሳኒ ሂርማቶኒ ማሪሰና ዋይ ማሪሰና ቪኦኤ ፍሰኒሩ ማቲወን ዲባን ለካመንለ ጆለከኛኑ ሂካ ጀቹዳን ቡፈተ ፖሊሲ አቁዳን ጋፈተኒሩ ፖሊሶኒ ሸከምቶኒ ዲምሳኒ ቆረተመ ሀተተማ ኒሄከሙ ጀቹሳኒ አዲስ ሸኮል ገባሴራ ቱጁቤ
ማሪሳ ባይማፍ ጭፈታ ቱሬፍ ሆገኒ ፌደራል አብጅራቶኒ መጋላ ድሬዳዋ አርገመንረት ቡልቺን ሰጋሪ ጋፊ ቡልቺን ሰማጋለቲፍ ደርገጎተ ሄዳመነላል ሴጋፊ ለዲያተን ረት መሪያ ተሙሳ ህርማቱን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ወልዳን ደርገጎተ ድሬዳዋ ሳተናው ጀቹን ካን ኦፍ ኢጃራኒፍ ደርገጎኒ ደርገጎተ ሰናፍ ድራታ ካንታይ ሲሳይ አየለ ወልገይ ሰነረት ያድከነም ኢሱማከና ጀጀራ
ያስተዳደሩ አንደኛ የ40 የሚባለው ቀመር ማለት አፓርታይድ ስራት ነው የማህበረሰቡን ይፈራ
ጀልቀበረት ተካታን ቡልቺን ሳጅሩ ስርና ፓርታይዲቲ ሐዋስጭ ቅጥማዳን አከም ፈየደምኒ ከንጎድ ሱንዲገሜ ኑቲ አኩመ ለሚ ወንካኒ ቢየረት ጠለነ ጉደን ቅጤ እትፈየደሙ ቀምና ኑቲ ኦሮሞ አማራ ዮካን ትግሬን ኑና ቡልቹ ከጀድ ኡሚቲ ቡልቺን ሳፍ ከንደንዴቲ ቀቡ ኤኙኑ ሃታው ኑና ቡልቹ ጀደ ቡልቺንስ ፌደራላ ድርሰኒ ቡልቾ ተናኖ ወሊን ማሪገጌ ሱሳኒፍ ኮሚኒ አታጅሩ ስሪ ተውር ማቶታፊፍ ሰኒሩ ነጋፍ ተስገቢ መጋለጥቲ በከቱረት ዴቪሱፍ ካኖጀታን ተውይብ ሰኒፍ ቶርባነን ኢታኑ ቀበ ፍርማ ተዋሪንሳ አርገምሲሱፍ ሶቺ ካንጎዳን ተኡ ኢብሰኒ ጅራን ገመብራን ማቲዋን መጋለጥቲ ኢጆሌን ድራ ሂዳማን ገረቡ ፈተ ፖሊሲ ደቁዳን ኢጆሌን ኬኛ ሃሂ ከመኒ ጀቹን ጋፈተኒሩ dargaggeessi balleessaan qabaanne hundu hidhamuun qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru kumeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nagaa eegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በዛት እኔ አሰማው ግን ምሽት ላይ በየቦታው ዛት እኔ
አልከን ሀለ አከሲራ ወተማ ከጀዱ አንን አገኘ አልከን አልከን ገሩ አንምትዩ በካዳ ዳራና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ይብደ አምሳን ትሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻ ጅራ ከነን አጭት ከናን አጭት ገሩ አልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀራን gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Itti aanaa ajajaan waraanaa gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif itti aanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru. Dirree Dhawaan yeroo ammaa ajajaa raayyaa ittisaa gama dhiyaan kan hoogganamu poolisii Dirree Dhawaaf miseensonni poolisii federaalaa miseensa kan itti ta'an koree nageenyaa kan yeroo adda durummaadhaan nageenya naannoo eegsisuuf hundaa'een geggeeffamaa jirti.
biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee daqiiqaa 42 darbee wallee kanaan sagantaa itti aanutti ceena.
Yeah.
Maria Surture Heddu Galate Fanna Oppi Sporti Adunyan Dorgommi Athletics Fi Kubami Lati Jirti Kamo Umo Hatamajra Soran Kakindese Kabakuno
Akan umat dunia angker tergombi kubah mila tihuan kakak tinggal mukgaman wal laut jirte tergombi wan jaku bah mila FA Cup tujuan ini marroshane sofit jiran Djokovic tabarana walin marrotor tergombi tenis dunia Australia Open jiran moy klubot kubah mila Ethiopia lian tergombi jirte babar tolan sora lakheti matotu du sportit tergombi wal jaku bah mila Inggris it jiran akum khanani Chelsea laum roften Chef Wednesday sadif duan likmisit. AFC Wimbledon ammo West Ham afuri duwan rakaft. Crystal Palace Tottenham lamaf duwan garadefat. Milau Everton sadif laman doktolchit akumpano doktolchit. FA Cup drogomi waldan kubba Milan Ingliz walin tabatani jalqabirat gar klabiyo tibtorba sodomi torbat walin tabat. Lamat toltaf. Arad West Ham fi Birmingham tanit walin tabat. English Premier League debina klabin Middlesbrough urban Nigeria duri tabat. Kuba Nigeria duri Chelsea tabat John Michael Obi bitat. Michael Obi yo Chelsea kontrat Chelsea fitate gara war bitate tigala. Namigonno sodomi tokko honini jida brokes kontrati isa klabi China Titan Teda fitate tenamantana abba fidaga gar ferde metabachu danda. Michael Obi inkonini marro dibla maf afurtami sagali Chelsea tabat gannela mandurat ke sabai. Nigerian marro heddu maka Michael kanani durgommi adunya moti. Namikuni ni marro saddeta mishani Nigeria moe. Marro lam Nigeria fulabu etin wancha kubba mila tabatef. Parkum la mafkulani sadi mo Nigerian makasatin wancha kubba mila Afrika motef. Namikuni namhori milion hedduutin bitachuf faniaan. Turgombi wancha kubba mila Afrika tabarana ya guya kabanifkaan itijijiran. Ramadana afjirani itini guya wal itijijiran. Akumkanaani watabajidi dami toko tifi aga adoles kurani sagali tabatani jechu. Jijiram kana director turgombi tanati ifi tabata kubba mila Masri kaduri Mohamed Fadlit Labsef. Morocco, Tunisia fi Algeria ti aka guya ramadana kuneni. Wa walirbo efi guya kun jijirani ifgafatan. Achumani rakulatan. Turgombi wancha kubba mila Afrika tunini wanduri hinjir baran waan hiddu keesir abachu jirt. Duri biyi kulani jaa tabat ammammo jiddami afurit tabatan. Tabatak. Duri guya gabbera tabatani ammammo ganna khees tabatan. Tanafu waan hiddu jujirame rechu. Tabkhanani Kameruni ittinko pomne jadani tina rafudani hak maslinko pesi titkhanan. Lamis otro gummis 40 ke san number badinajere Usain Bolt na Jamaicati intigu intenika jedanini rogummi metri dibito koti fidibla mafatu galakisan innin wan tolchimbek akum han tolchetin marro heddu rogummi olimpiki moi Usain Bolt inkuni rogummi figicha namwan heddumbekani rogummi atletiksi barlamandura ke sabaye nani kalabot kubba mila dunya wal intabachu jerqab qarat Australia Central Coast Mariners jedan sene sun jilama andura jilama lenjifama bay ega mo sun kesa bay irrumu maretin germany le tabat akum fanan tanallo fura lakise tena mi sponsor ta uda banje nani fura lakise porifa pori ufi ka ganna heddu tula chaba kan ti debi Usain Bolt kun ina matleti adunya ratwan heddum bekan Norway le duri tabat Athletics in the Chan Marathon Kale Japan Osaka tol dorgoman Fatuma saddot moy Fatuma ni kilometra furtami sadi foita na sati la mabdegiga di dami shani tif sokondi soddomi sagalit mote dorgomento ni soddomi saddete so intal Japan Ray Ohara tla messo tae sadesso na mo Kenya afuri agsaddete so len jarumatakan baha afuri agsaddete so na mo war Japanit akidan sadab saddeta tulle dorgommi olimpiki tif qabti guddo argachun dendaw fakkati je Fatuma ni taldiga diddami torbatun fatuman war maratoni Japan moy milotisi nam afuriti dabalamteten war dinyan gam kana rekordi qabde ke satokko drugomni kubba mila Ethiopia de chana drugomni kubba mila Ethiopia le klabot kubba mila Ethiopia le tijrani qedus gorgesi garmamteti tan walin marro shane so moti kalelle walwalo Adigrat University to kof duwana moti akum khanan buni Ethiopia ra fudatetin drugomni klabot kessa to kesso tatejechu jimma abaje farillen buni Ethiopia to kof duwana moti golisi aschalo girmat galchefi malkada baris Makale industrialin ummat kibada tetin klabi policy kibaychu lamafto kon mote Emmanuel Gebre Mikael yarer kibade fihenu ka yalo fa wardi goli gbelche drugomi tenisi letti jirana kumkhana ni Novak Djokovic tan wali ni marro torbeso drugomi tan moye tab khanirati isat Rafael Nadal moye jechu Melbourne tabatani Djokovic kun nambi serbiti innemo Nadal nami innemo kun nambi Spanish ka Australia Open entoni drugomi tenisi dirre gugurdo be kamtu ke sa US Open French Open jedani tin atleto de dunya be kamol itto walqitani walin tabatani gito kolle khatabatani tijira abam mo dollari million heddu harataje Kopi sporti sarada sanu man sora hala ke tigam kiyan na gayam bulu.
Galato mi sor. Amerika ummatashe. Sena America keset twajirri motumma yero deraf cufama ture har abaname ojjetonni motumma ojjitti debi anijiran president Donald Trump bajeta motumma torbennen sedef sera raggasi sumallatte saniru kana jechoni o president chiefi demokratonni dalla danga mexico jaru bajeta gavatame yor raggasifin ammas wajiralen kun debi anicufamu malu gabasa kan Michael Bowman terge tujube
Wajralin United States cufamani turan banamani ojjettonni mindasani yerola man kaffalamini faf gammada garahuji tidebi anijiru.
Because they're telling us to report to work Monday morning.
Yay.
On the 28th.
Witata ganama oji akkasen nuttiman jechun amajji digdami saddet. President Donald Trump dalla Mexico walin jiru ijaruf ammayu abdin kutatin jiru.
No border security plan can ever work without a physical barrier. Just doesn't happen.
Karori nagenya danga dallan tuni jara min jira chun dandaw. Karu mantaw. Kongresa bra wali galte taw hinargan nuyotay. Wajralen motumma guran alakutashan devisani chufamu yokan. Ango seraf herri United States naf eye muttagar gara min labsi yero hatatama labsa jaran. Demokraatonni nageenya daangaa ilaalchise irra deebine pirezidantichaaf seeratumtoota rippaabilikaanota waliin mari'annaa jedhaniiru. Trump fedhii isaanii dallaa ijaaruuf qaban guutuu qofaaf qabeenya humna namaaf teeknoolojii jiru maratti gargaaramnaa jedhu demokraatichi Ted Lieu.
He promised Mexico would pay for his wall. He has been unable to get Mexico to pay for his wall, so he decided to take the
Mexico gati ijarsa dalla kana baasa jechun waada senani turan. Mexico gati ijarsa kana akka baasu gochun dandeenye ittin bona oji motumma Kenya cufan sun dogogora lammiwan America kana beku jedan gutumma America keessa ummati jirus isakan ittireenyan hordofa jiru.
Hopefully Trump sticks to his guns and we get the border wall built down there because I live in Arizona. There's a lot of illegals.
Trump mirga qawweq abaachu dalla danga ijaru kajedu yaada sanitti ciccu jeden abdadda sababinsas Arizona ke sanjiradda karasanan wan seran ala taetu olgalu baye jira kanaf gutumman sani kanaf gutummat isani nandegera karora sani ojira olchu jeden abdadda jedan. Danga ratti dalla ijaru sani kan morman keessa tokko jirata Texas kata'an Fernando Garciati. Danga ratti dalla ijarun mallattoo jibbiinsaaf jibbiinsa sanyiiti. Kun furmaatan ta'u President Trump lola jalqaban kana ni injifatamu jedheen amana hawaasa keenyas guutummaadhaan waa'ee dalla danga kana ni mormu jedhan. Hojiin mootummaa hanga tokko cufamuun ammaaf dhumateera ta'a garuu paartileen lamaan falmii isaaniitti fufu. Demokraatichi miseensa mana maree Adam Schiff torban darbe dhaabbata oduu ABC fi akka ibsanitti maallaqa dallaa ijaarsaaf oolu jedhamu san hin deggeru. Nageenyi daangaa akka eegamu garuu deggersa koo nan dhiyeessaa jedhan. Ripaabilikaantichi Senator Ted Cruz akkas jedhu.
I don't support any wall funding, but I do support border security.
Democrats don't care about the wall. They voted for 350 miles of wall.
Demokraatonni waa'ee dallaa daangaa ijaaranii dhimman qaban waggoota xiqqoo dura dallaan fageenya maayilii 350 akka ijaaramu mirkaneessanii turan. Tiraampiin jibbu, Tiraampiin injifachuu barbaadu jedhan. Tiraamp yoo mariin demokraatotaa waliin jiru milkaa'u ta'e, koongirasii bira darbanii labsii yeroo hatattamaa labsuudhaaf dhaadataa jiran. Tarkaanfiin akkasimmoo demokraatota dheekkamsiisuu mala rippaabilikaanota ni yaaddessa. Pirezidaantichi tarkaanfii akka hin fudhanne dhimmi isaa mana murtiitti dhiyaachuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma oduu xumuraaf gara namootti deebina.
Kan ofiin taayitaa pirezidaantummaa ce'umsaa Veenezuelaatti muudan hoogganaan garee mormituu biyyattii Juan Guaidoo waraana biyyattii gama isaaniitti taawwatanii hoogganaa biyyattii duraanii Nikoolaas Maaduroo irraa fageessuuf jecha torban kana keessa hiriira lama waamanii jiru. Tokkoffaa roobii dhufu kana aduwwaareetti uummanni sa'a lamaaf hiriira nagaa bahee akka waraanni biyyattii gara uummataa goru gaafatu waamicha dhiyeessan Guaidoon. Lammaffaa immoo akka deeggartoonni isaanii guutummaa biyyattii keessa jiraniif guutummaa addunyaa irra jiran marti isaanii hiriira bahuudhaan akka guyyaan filannoo labsamu ka'a gamtaan Awurooppaa waa'ee beellama filannoo dubbate waliin wal simatu deeggaran gaafatanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mariin miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi waliin geggeessame waliigaltee baajeta dallaa daangaa Meeksikoo Yuunaayitid Isteetsi irratti ijaarsisuu isaan dandeessisu raggaasisuudhaaf carraan jiru 50% qofa akka ta'e dubbatan. Sudaan keessatti yeroo mormiin farra mootummaa geggeessamutti fufee jirutti pirezidaantiin biyyattii mormii irratti ka'e Omar Hassan al-Bashir qaataariif masrii daawwataa jiran mootummaan isaanii cimsachuudhaaf deeggarsa biyyoota kana lamaan irraa barbaachachi deddeebi'aa jiru jedhu xiinxaltoon eega baatii tokko caalaadhaan mormiin Sudaan keessatti geggeessames si'a lammataaf gara masriitti kan imalan pirezidaant al-Bashir waa'ee hiriira biyya isaanii keessatti geggeessamaa jiru kaayirootti ennaa dubbatan mormii Arab Spring ka bara 2011 akkeessuudhaaf kana gochaa jiru jedhanii dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sadiitti kan afaan Oromoon dabarsu asirratti xumuraa amma qophii afaan Amaaraatti fufa. Gama keenyaan nagaatti bula.